Mtaa oh, CBD kwa penthouse.
Wanadhani CBD ni guesswork,
lakini jua BD tunazoza.
Na ni magrami tundo tunangoja.
Donjo mabel, kwa mdomo ni kubel. Na doba joni mwaki ukipenda email yell. Napendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu mabel. Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzo wamekuja wameiva.
Ah, ikibamba sana basi puli top. Seleta cheza doba once from the top. Oh.
Donjo mabel, donjo.
Donjo mabel,
donjo mabel.
Tunisha speaker, imashita. Fire, we light it up. Oh.
Donjo mabel.